Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare sappo e jeena lewru mars hitane 2024 sakrabe hidi be to modom hedade hejuji amen de linde mangal mudu fu andomi calmini on sandin hadde suka be tawtire gube jogi be kaborde do ni fana joda hala mo guleji mudum landina bamako do kenyen fedina be nodirta consortium World Vision International Malika ONG terre des hommes be dade gollidu goddi ngaloji immadaraji fa habano hakki suka be landini dum le leddi bajangara to fedina ndirta conseil local de la jeunesse kan do holiti mette mudum san fewde e ko jokol be tawtata gube jogi be kabordde le nokule to basiji do wondi imma daraja no wondi wadande yalla idum heba hadede mi yewi bajangara mi jaram to miya to ndu suka jokol be nyande fugure na rade bangal gollande hore mudum haybe koliti wiide do e be jiati dalla jogaji dido golleji sakrab hedibe dum sembe ko waruji dum jogani on bete hande bismillah modom e hedade dum hadde suka be tawtude gube jogi be kaborde do ni fana joda hala mo golleji mudum landina altinere sappo e jitti lewru mars ndu bamako do fedde ne nodirta consortium World Vision International Malikan ONG terre des hommes fayoto gollirdi fu ngadoji imma daraji fewde e suka be jokolbe le leji amendi landini dum edu windi le imma dara projet mo nodirta Join Force for Africa do woni wadde imma daraji fa hada golle suka be le leji amendi landin be odo golle ka holiti wede ana yidi wadde ko wayi fu yalla suka be kanyu en koyde mudum ite fa laba hakkune gube jogi be kaborde fa bedre fam kedde modu sama seko e sita sidibi
e hakkilo Andri Pascal Koulibaly gote ardibe odo projet o yoni ko dental wade yalla hadde dido torraji fewde sukabe
ya trop de silence jamar de kindu modu kele hewde sukabe hewbe handen ana tampi sabe o titalla horebe bala himunibe hebre di golleji ana hana fide dabriji yalla dia e dejere ana hebele leedi meden fatata joda hala mede tejjili imadraj amen sukafe gote warta matale nuko yettuma hana golde do jokko yimbe lunde hiteben
d'enfant soldat
e bi Mohamed Abdallah ak Mohamed yubina golleji fedde AVS association vivre au Sahel sababu ji nawtur gollo sukabe be le gube koptoje de nakewi ka kabar mudun na jukiti imadraji fama embe e tawede fuf
avec les Seychelles
yormo bongo e wolle ittimata ngongo nati sabe hannen so sukabe ko hewi ana sera ya yewa Musa Kadjum en nuku yogaje suka so jokki me lunde hiteben kuteji mun ana satti sanne de netta ko meden ana fara dub sappo handen nukuje hewi antun jande lekkol wala tun lamad imadraji mawdi sabi gube dum be hiteben ko mata den nukuje ko hemon aran semme mabbe famditi den nukuje
son pire actif
ho radio gullirde leedindi humoninde habbo golle sukabe holliti nagikani ko warata ko sabi e wimako lam ona wonde imadraji kewdi yalla darude kabar mudun
sakrab hedi be andoro bay hewtulo dido kabaruji fudo hewta do hello amen Facebook na do compte X mo nodirta no Twitter bomboje fellama urto gube jogi be kaborde fewde e aeroport gawo e sahale leedi amendi dido hipongoji ngaddi sappo e jeegom lewru mars bettindu nokon no nodirta quartier chateau de gawo to wadi bonan laaji ngada di kana wondi yubinaade to faham dido kabaruji fedde nodirta etat major general des armées holiti dum ne communiqué mudum goto mo yaltini alan o hipongoji goddi kasem terroriste en matama timode yonterane le region kulikoro sika sofa eto kuchala fa bedra ne fam kedde sita sidibi
le communiqué holitado to etat major général des armées holiti widene noddirtene baguje bangi aéroport le genni gaw pellande kam nord mawde wada ma tonde aswerte himbe londo hite ben komen ko holiti fa handen wi pellande watre du wadi aéroport civil le genni gaw gal imadraji mangal pade protection civil mi hebe wadde bonon laaji le dene noddirtene château casine hono dedda marfa du nanama ton le communique mangal pade leedi mallin be holiti lunga goy ana wonde wadede yalla be anta bonon laaji ko wada den nokuje be holiti mangal pade leedi nin wadi imadraji habibe himbe londo hite le genni noddirtene Amaskarad kay gene Amazon hakun kay gawo kilo chafan jene mangal palledi holliti fa hannen wiidi imadraji natiken sabe yimbe lonbe hete ko he modun bara le baler leedni duwanyare banankorodu le commune nuga cercle kangaba kaindun bonnama to yimbe lonbe hete yogabe le yonterne civil goto masama hen yimbe lonbe hete ko heewdu warama le ognolmal goto daworgal mangal palledi leedi malle genni dandiriso le region sigasdu hippama to yimbe lonbe hete ben gal imadra mangal palledi mal kay leedi Burkina yimbe lonbe hitmi ko heemudun barama fa handen dawra mangal pade leedi mali ko wonli genni maw le region kuchala kayno hippaman sappo e jeegol lewru marsi betel lew to himbe lonbe hite ben gal imadraj mangal pade leedi mali himbe lonbe hite ko heemudun barama tondu
mi jaram bajagana jomka fam kala hala rafinde nagu gondo sattude to man heba duubi seeda jomle on don nuku sukab jokolbe heewbe kam en ka tawti gube jogi be kaborde sabi ko wala ko golla fa hadde dum ko faddena mi noddirta conseil local de jeunesse les régions o won imadraj de wondi landinde fa hada golleji mudum fa bedro den fam anni ko kejado amen gondo le nuku do won adama jigiba heba nem do hendo festan usmani ali budi sita sidibi
to banyagara do sukab jokolbe heewbe le duubi cakititti anaja tawtoyde gube jogi de kaborde e wi conseil des jeunes fa oti dal bene jogala conseil local an war imadraj hollitinde sukabe jokolbe gennindi amadou louge warajo jeunesse local banyagara
tanke couche juvenile
mena hayeben meda han fide dabreji me holta sukaben kuteji jokugon kube lonbe hite ben le watti batuji amen en nandan mudun du ananato sabe ku heemebe acca jokude be gube lonbe hite
rafi golle e sabe hewbe anda ko ngatta en wattade anatawto gube jogide kabode de du woni ko holti wide himbe gennindi
en le leedi ni wala bawde du sabe hannen so gube lonbe hite ben ko heemu en ana wara hira hayeben jokkabe tley nuko amen ga lafi deje ana wodi yoga ana mila so jokki be yimbe lonbe hite heban kalsi lam ana han fide dabireji eena hayeben golleji ko nafata be
mo tabaralla
du wonno ko adama jigi ba be ni studio tamane yude banyagara
mi kotinam dom ka tominya ana le region sam sukab jokolbe hewbe nyande fu buri nayorade bangal gollande hore mu em be do sukab jokolbe ko hewe mu en fu atamam jagu margal chof margal liddina du golle lutiniji fayeto golle jardin we nayore bangal mudum gabe tawede anniyaji di lobbi di be joggi fu be do sukab jokolbe ka holiti wede e be jiya tiddalaji kewde e le golleji mabbe di fa be do den fam anni ko isaka kulibali hebanem do hen festa mo do samasi ko sita sidibi
ido watu jiddi totum nyonton jokolbe nakini si golleji fu be holti wi di sabi di do golleji di be gondi huntude hajuji mabbe kewdi o fu tawede be musiti tiyalaji yogaji le golle o
nous intervenons
golle amene naari bangal lalnunde kulleji fa ciottude kadleji nanan mudun le lewru wotru mede wa hebde ko yata o nya cafantati mako burdun giddimi uddit entreprise amen me hebi hune sanne mimi bami anya wadde cogule restaurant gaado lonke yarre yaso sami fuddi gendu tami wadde jande fu hen
bien étudier le terrain
ko enjingaji gondi le yondo kujidi na fabo jokolbe be le golleji mabbe di hono ONG Sahel Eco mbaajo todo sukabe be bangal demal e golle jardin kedana chiri tandin keita yubino goleji ONG totumiya
on les appuie
mede fabro kaki gollirde nanal mudun samboji mede janginabe kabaruji demal nanal mudun fatare marda liddi kay margon daba ciewdi kay wadde zarnga ngi nanal mudun
le maraîchage
dum ni isaka kulbal ni sjota woni glatumiya
sjota mani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Lewru korka ye wakati mo nafilaji heewi sanne iurde to alislami en ha yimbe yogaɓe kañum en ka wamɗati ɗi jokkata ye laana yaha nokkule to juldeji muɗum ɓuuri fu raɓɓiɗirde sanne fa ɓeydoro ɗen faamu anni ko hami sittugugo heɓaniyam ɗo festango sita siɗi ɓe
le fuɗɗore korkaru ndu kalfa ana weltino sanne o ɓorno toon dolla ka makko o ɓama daago makko juulirgo o nanga teɓeji makko o yaa misiide kanko neɗɗo goto artotoɗo jamaɗo fu yettade misiide julgo nafilaji gande beltare ɓooyey balɗe joyi korkaru kalfa fuɗɗi ƴewdude kasin to julle muɗum nafilaji yawata tlade ji kañum alma misiide wootere kankoɗa baɗo heppata e julugo jamare makko o milla jaati wiyalla jama ko heemuɗum ana tampa watte korkaru joni kalfa wi kañum jangoni han juliya misiri wonde bangge luumogo saabu o nani almam de miside julam ana yawi sanne di kulleji nanan mudun wonko kalfa milto cagan kalfa du yimbe hewbe du a tawan ana jodole galleji cagan so korata tajama immata ko yaha miside few fottiya e julgo din nafilaji e watti mudun yoga yahan fa watti ne julgo nafilaji battato timmune so yotto gabe fama wi modu wabbe holliti wi ni lewru yo lewru barkunu sanne hono fu aslama le mudun heba mojjer mawne yoga jaati holliti misun wala alla fe goto wawa yobde neddo waddo lobbere le ni korkaru sabu alla tan andi darja korka
sakrabe hidibe on pami kabaruji di don mi kaddata e mudum bete handinga hanon andir don non bawi hitta di do kabaruji fu mere mere on gadam 37321 do mi viamu nandu on gadti télécharger application amen studio tamani do play store fan jefe no do sera yotir amen na wudi magazine amen gouvernance et citoyenneté nyalom hande o anana yori bangal yimbe ngado be wita wita bombe anniya wartude le leedi amen di kanye golleji di lam lindi wondi kanye golleji be mudum wondi wadde fewde beedo yimbe holtama wiide ko buri malinkobe millionji jeegom joodibe sella woni joodibe sella le wonde afrique ne hol dido kabaruji dido kabaruji ka ministre kuma ni do malinkobe joodibe njola holiti dum le nyaloma kay enado yambingol yimbe le jehobe wita wita ngado be wita wita sappo jeeti lewru desambre bettin wa bedro en famudo kabaruji di hono wordi kedo dem mamadou samassou kany sita sidibe nyal lejam
lidi manni lidi di wita wita hewi e mudum bu fuf bangal naturgol sifaji juddoji sariya goso kulwali do neddo njola ngartudo kay dubi nay o wadi no hakunde libi alangeri e le gitche yade espagne gila o warti goso na wonde e tinnare yala biltari ti allahji
jusqu'a présent
fa watti joni medele titallahji tiagane dumi tiagane leedi warminga fede noter ten oim horebe mudum jangin amen mokki amen du jawdi ku nafi amen mi wame o feti e golleji ku nafata amen mi jaati nyol man handen mide gol le service goto genni kay ko nari bangal connexion yi nanal mudum famu intunugon ordinateur
maintenance gani imprimante
laaji nyangane dun no wonno tiagal leedi ko warti ko hinnike gulleji margal e demal e wi mako dubi nogay wadi france fade mako wattude wattu 1977
nous étions
mede fotoni be sappo neyon bibbe balebe habbe anniya yoppude leedi france waral leedi maldo me warma ewa gulleji dime way wadde hono misali demal e margon dabaji ko nafata amen me wari le leedi mali giddi tanene yorngon bongogo matande leedini tijji hannen homa amen fu hebi hunne ko wawta wurnde jom
baraka fu fonay horojo nokku bismugol e famingol yibe jola nokku kay o meme hala mi joji yogaji bangal jogola lamu e vitawita e yagol jola
nous avons un cadre
hono di kabaruji fu anam mate le lede yogaji ga du e tawede fu bale yogaji antun jojinama e inde be yibe ferobe kay projet ngaji ko heewi ana wonde fiide dabriji ko nafata be yibe sube wari be fu dokkundana juude golla yalla kabaruji lobbi ana heba yede kon e balle fu ko natto sabe be yimbe heba yite ne cercle ngaji e réseau ngaji leedi fu hannen men jo inton centre goto ko wata sakitaade be yimbe
différent cercle de la région
tagal fandaji mabbe yade njola nafaka wita wita o famaji mabbe le yirewere nokuji mabbe hakkilo baraka fu fana habo sifa wita witaaji di yata fe tagal be do yimbe njola be
donc si aujourd'hui
ngel man hannen yimbe ko heewi way hebde jangam yogadu hebna ciud doctoroje du fu sabe mudum yo yimbe meden firbe yeccagal leede sab kabi itikalsi ngel de ciud l'école itu doctoroje moddine do natinga sabe do hunjinde kebe nukkuje kewde le leednin
fedde leedi mali humaninde njaltinaabe na wonde imadraji dranade hakkeji yimbe njola kedum fabaji mabbe no yawri kadana usmane jara kangon horejo amd
nous sommes tous
en fe yimbe ferbe no verifitibe war leedi mu en wittigon tiegan leede ma hedda gon leedi mudum fufu hajje tomontano ga ko burtide tofon yo fiide dabiriji hono be yimbe fabertes wari bangal hokkude hajje lobbi ka hokkude chafaje tiegal mudum jangunde be golleji ko wata nafude be tiegan sub jualal pe warti
a l'heure de retour
imadraji yogaji dangoni wodede to koni digutun le lamo sikaso gila atner abidende ministre humanitaire mali ngobe ngobe tagal landini dun sisil o woni yawaraji bi adama e kabaru welter wakati e wi docteur Burlay Keita tindina wato ministre nde dabri fuf jama yalla watande hakilo be leddi mali gonbe nyola jogbe telaji e le lede de be ngoni e mudu
bamre hitan 2017 wartande handen ko yatibe o nyaji cifande jion hunga heba faba to lam kay bale mu en yimbe wirfitibe du tiagan leede fa handen jooda hala ana wonde wadede hakkune menen ka lam on ka e bale yogaaje ko natto sabe firi dabri jalla be yimbe an heba faabe sabe yoga mebbe an lettidalaaji fa handen malin kobbe ko yaata minoji jeegon hunko hebbi fiiti secretaire joni
ko buri tabone yeton le tema doro yimbe jola na le runde afrique heddibe be ana europe amerique du nord et asie non holisri ministre malin kobbe gonbe tiagal